Bengan sorola bi tarata Singapore jamana kan Ameriki jamana tigi Donald Trump ani Kore kenka yanfan jamana tigi Kim Jong-un che. Wede sinfe, Kore kenka yanfan jamana tigi Kim Jong-un ye aira ka fo kabena fere bela jelen tige chukomina aka jamana biseka mugujugu glani nabi wele ko arm nukleare ko lajo aka jamana kan. Ameriki jamana tigi Donald Trump ko kufene bena fere bela jelen tige kalakana bara usabati Kore kenka yanfan o jamana kan.
Today is the beginning of an arduous process.
Bitanye ko glande damine tolaye nga anya ele nelo kosebe ni bembe soronina aba kumbo kamisa chama kunanga ke nga amasika ke amba ke amina anya nabo
Hakila jigila, Trump tunya foka koro, vewa kakuna funi sensena, Greta Van Susteren ukakuma baranina, ko abena, ko bela jelenke ka mugujugu glani na jo, kore kenka yanfan jamana fe. Atunya sebenti ya fene, ko Ameriki jamana bena asembo fene, kele lankolon ulula fasalila jienye fe. Ko minteta musaka ba utie ninko, wa, kabere fene, ko midakoro boli, kata kore kenka yanfan jamana ma. Trump kotuguni, ko Kim, noye kore kenka yanfan jamana tigiye, tunya fo alenyana kakoro, ko labeun sabat tira chukomina aka jamana tumbese ka mugujugu noe armin nukleari ye ko glani bara ulajo kafara alajeli yoro o datunika Trump ya ira kafo ko ye tasira nyuma ye kore kenka yanfan jamana fe ni jamana fila sonama Singapore jamana ka ko ubina bulodi nyoma ke wala sa kaseka ben sabati uka jamana fila ni nyonche ni oye Ameriki jamana ani kure kenka yanfan jamana yi ani fene kubina nyonga kaso deun na segi nyoma mi minalendo fan fila beka jamana fe kafara tasi bla krengrenenka mimena buloda ni jamana flani nyonche kanyesi ukalaka na baka umamunu fatura kelesi mfe fan flabe sonama kwa sikika fobe na tosina uka jamana uni nyonche wale la kore keka yanfan jamana tiki Kim Jong-un ko kwa niso diale mbadu kadaka kwa yela mabekana
We had a historic meeting and decided to leave the past behind.
Jamana tiki flau noe Trump ani Kimye uye uka niso diaira katanyoma. Kasabuke ninsiki kafosira ka walea uninyonche. Okofe, Ameriki jamana tiki Donald Trump ye kumata. Aya ira kakuma ukona kabe na Kim bisimila Ameriki fama subakono na nkwa mako Maison Blanche. Jamana tiki Trump ye foli ani tasibla krengrenenke kata Shin, Japon ani Kore urodugu yanfan jamana ma. Kwa ni jamana basa ba nununga deme anu ka chesiri desira kato sikika fo okase ka buloda ale ni Kore kenyaka yanfan jamana tiki Kim Jong-un che. Ameriki jamana ka chila di Mike Pompeo fene akala seluke kwa nyangilu vina to sena foka tase Kore kenyaka yanfan jamana kelima ka mugujugu noe armi nukleari ye ku glani ani alajeli dabla aka jamana ka. Wa kofo seka seka li krengrene unka ke mimbe seka sebanchi ya kafo kwa wale ya ina jora Kore kenyaka yanfan jamana fe mimbe seka to nyangili mini obolo dalendo kanyeshi Kore kenyaka yanfan jamana ma o nyangili beseka lajo. Kono umake kwa nyangili imbe to sena.